beat.
Turn the rat in the game now. 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 Yo, hakuna haja ya kujintroduce. Everybody know my position. Na iko proof Google the twins. Who get it in like O2, I better huta search sana. Jina langu liko juu, sina time. Na kaniga na no plans. Na kani noma za hatari. Najua my bros can come through. Na big guns, chapana program. Kuhakikisha money kwa roho ya Roxanne. Nikija na Rosette, don't you know we all fresh. Shash tuna puff, ya nukia Colgate. Vile tuna pay bill, waweza ni Colgate. Vile nimelinda mali, waweza ni Colgate. Same line, two meanings. Sile game ya kuplay two birds, one killing. Mama proud ali get to conceive two siblings. Same time in a body kama simu na simbili. Nairobi the Sin City. Hii mziki na itahakikisha we Sin City. Somebody call my sis sababu si feel fiti. I'm ill na wakil na bado si feel pit. Mama told me that kila unaduweka bidi. Usiwai letin, get it in paka wati. Very deep, make sure meditate paka ufeel. Kila kitu imetulia na love imekufeel. Kani bars na zikik kama dancer wa Kofi. Ama kama mke wa ule DJ MOC. Imbi gospel sababu sisi siyo emoji. Tena smiley muhimu tukisifu G.O.D. Kwetu ndama kibao silete kamari. Wataka ni mari fika bei wapi mahari. Junapenda kupendo kwa hali na mali. Na homie amejiamini kama Muhammad Ali. And if you hate on that itabidi Muhammad mbali. Content ile God amenige iko set. Juu ya majina Abbas mahali haiko lake. Money we load kama kungojea net iko net. Unapata beast mahali ulidhani iko pet. Twin the rats.